even the boy, boy. Sama, si si hi. Mapenzi lako sioni. Oh baby, please. Love me like you do. Nimeganda na wewe, paka mwisho minipo na wewe. Sitoshikwa na kiwewe, eti nikuoche wewe. Nimeganda na wewe, paka mwisho minipo na wewe. Sitoshikwa na kiwewe, eti nikuoche wewe. Sisi ki mapenzi lako sioni. Oh baby, please, love me like you do. Nipe mapenzi yale yatokayo moyoni kwenye nesendi. In your world is where I belong. Nipe mapenzi yale yatokayo moyoni kwenye nesendi. In your world is where I belong. Ooh, I get so into you. Nimekuweka moyoni. What I feel, mapenzi ya kweli. Nami sitokuacha wewe, usiwe na wasi, sitokuacha mwenyewe. Nimefika.